Muli mutia mikwano mwena Era mojebali mirimo muna masaka simala gaimba Mwezi ngansude nsunga kubatochi jetuvude yona Jukande no kwenga ya limbi enzikiza ya tuvika ona Kwa kabaka wafuka matongo ngembera ya vija ona Kubangeto nyamu sana kumundwe ya toko teremengo Nembuta bachala zava mubwa kaba kanebu sana wuna Mubukanda netufuka bamure kwa neredi yonga tewali ya de Tujukira basome bia fayo Museveni ya jakutereza Muyukande bie bia libichami Mubwa kaba kayabusa mangu Katina muswala mula Museveni omane bia kolabio Nabi uomelera ibia funabio nakati Ama kolero wona gatinta Enta sima balugera Museveni ona sana kusima Mukaka muyeka nyesonga Uganda mpya twajifuna da Museveni aoma Museveni aoma Museveni aoma nebyakola byonna biwomerera Museveni aoma Museveni aoma Museveni aoma nebyakola byonna biwomerera Tetwali na ngudo zihayu wenga binya byuka Abasinge no twaone mfufu ne bridge nazo zazimbwa Okumanya Museveni aoma nebyakola byonna biwomerera Amasanyalaza agali gavako mu Uganda ekyo kyaterera Engude ziyita mu bbanga mu Kampala nazo zizimbwa Obutale nanyumya kindeke kibuli kibuga tusanga yakatale Buli omu afanyo ku byenfuna ye ne bolowooza okukukiikirira Bwe bavuma Museveni olowooza nti nno bafaayo kugwalonda Kumbe naye yo password Inti wafuma Museveni ayitawo ababaka abageze bonna anti sente buli mweza yola MP ekyo tekikyazitowa onalebo kyawe ukadda Katemba yekko vuma Museveni palamenti ng'oyingidde Taleta bya nsonga ekiba kize byonna kati awakanya mpozi sente ezo babeera bumunti mubamu bya politikisi Museveni aoma Museveni aoma Museveni aoma nebyakola byonna biwomerera Museveni aoma Museveni aoma Museveni aoma nebyakola byonna biwomerera Sibwa kuluobu mtuobu tonaba Tukoze saboba nonya sente Kwene basiba famire yonezunga Tugamba Museveni agenda Chochi tufera agenda agenda Time eja kutuka jagenda Tumu wakada tegeke ngenda Emiaka jitambuli vidi Weruba lugenda alina watu se Tumu wagira tambulo lugenda Tuse Uganda mkwesima Beya londo kukola na ye Mega iride mkolera bantu Muzei Museveni alinobu ganziwe Mutakoleno na yaluzinga Corona muzee ya mkute bulunji Chirwate singa chimaza abantu Wano wetu tusenda baje tugenda muzee Museveni chikute chijasi Chechikulu Museveni aoma Buli omu wali amuomera lulwe Ababaka mu parliament Tiba omedwa Museveni abawadde rupia Waita kukolasi Jagalo imbe Museveni aoma Wadde bizibu tulina bingi Roma te yazimbwa lunakulumu Katira boli bwafunya fesi Wadde ojifunya njogeta amazima Abaganda tuwagire Museveni Tumanyiyo Buganda jajije Abe mikwano Museveni aoma Ololo Museveni aoma Chechitupu Museveni aoma Nemiakola byonna biwomerera Banda Uganda Museveni aoma Abe Busoga Museveni aoma Mumambuka Museveni aoma Nemiakola byonna biwomerera Mubuganda Museveni aoma Akoze bingi Museveni aoma Yasobwa kabaka Museveni aoma Nemiakola byonna biwomerera Enguda Museveni aoma Amazaga kwe Museveni aoma Zodamu zikole Museveni aoma Nebyakola byonna biwomerera Akoze bingi Museveni aoma Museveni aoma Museveni aoma Nebyakola byonna biwomerera